westhitmusic.com.
PHS Music.
Praise me on a beat.
PHS Music, Rich Kid Barose, I see ya. Who the hell is trying to take my kindness for weakness? Happy, your highness. Kubona la kumata ma bloody ba. Kutokwangana kwa kumata ma bloody ba. Kutolia chwana es ni bala bulele. Butata waka ye la mbala mulele. It's like chwale say you opa mingoli. Nakakona ye ni sina ni makemboli. Shilelo tayamba bakamba. We've been in the game for a long time. Apandise pamilo mobango kamba. Take a seat, now we're taking over town.
Bale wako na kutumachwa negambe se producer. Kile pozo ze saweli li kamba. Kusona inge ya buza kulegi mani ya wapu kwa kuwa mini wanda. Nikamilo tatu to
one by one.
Kanikia chwani kandiki na notolo.
One by one.
Kanikia chwani ya kiwe na yani file mpoe dati. Mulimukia na yaziwa buka msa waka dati. Lwa miziwa mkubemba mchavele. Kabemba mchavele. Kabemba mchavele.
Seo kilipuzo ze sinatuso. Hakuna sifu sevanti ya sabiwa kimuso. Ha! Konolipuzo ze mshua kubuza sabuto kwa kwa buobe ni busunso. Quite alright ine bantusa. Kono check this, ni nane ni batusa. Nakache kubali mutu ya masweki. Navali keba nikia mwakona kukiaki. Na producer wanyi ze mzene ni mitu safa kulicheza kima wani. Babili misikuwa kwa wanana. Sika hulao na cholo sisi nangana.
Kona kutumachwa negambe se producer. Kile pozo ze saweli likamba. Kusona inge ya buza kuligi mani ya mutu. Kwa kuwa mini wanda te. Nikamilo tatu to. Kanikia chwani kandiki na notolo. Kanikia chwani ya kiwe na yani file mpoe dati. Mulimukia na yaziwa buka mso waka dati. Lwa miziwa mkubemba mchavele. Kabemba mchavele. Kabemba mchavele.
Who the hell is king when I'm kinging? I'm the only king out here kinging. Hai wasa kuchocho dayo tulanjanji. Kapa wabise limu tiyo mkule kanji. Aninana koni makembo. I'm a spotlight in my candle. I'm illiterate wawa nivali. Giga simple exam nivali. You chose the booth as a battleground. Now watch yourself going down underground. Muluan sachwa nkao ni njawe. Lishi achwale njawe.
Bale wako na kutumachwa nigambe si producer. Kile pozo ze saweli likamba. Kusona inge ya buza kulegi mani ya wapu kwa kuwa mini wanda te. Nikamilo tatu to. Choni kandiki na notolo. Uganikia choni yukiwe na yani file mpoe dati. Mulimukia na yaziwa buka mso waka dati. Lwa miziwa mkubemba mchavele. Kabemba mchavele. Kabemba mchavele.
From westhitmusic.com.